from the beats.
Yeah, man. Simba the lion hard, man. The push, man. You kill my AKL. Try.
Unakosea, baby unaniweka out of control. Na unajua nakupenda mohu. Mala umenuna this, mala umenuna that. Hands in it, stack it, unapoteza got time. Jump around, baby girl, both fine. Hey, kuna wakati inafikia na waza kama nakukwaza. Mungu anajua yo my number one lover. This feeling I feel like nobody gonna stop. Hata kama sija kuja na maua kukupoza. Nobody be shot but to bad man. Ooh, na kuko nilisha bwagaga manyanga.
Wa mtoto mtamu, wa mtoto mtamu.
Wa mishi hamu, hamu.
Wa mtoto mtamu, wa mtoto mtamu. Wa mishi hamu. Director Sum. Domana na kufagibia. Na kukumbatia cho tujenge familia.
Ameni kuna wengine wanatamani tulivyo.
Mbali kuna wengine wanatamani tulivyo.
Nazikiba,
hata nafsi na kusuta. Hata ukiweza kuficha ya lokukuta.
This feeling I feel like nobody gonna stop.
Hata kama sija kuja na maua kukupoza.
Ooh, ah.
Unabadi Richard back to Batman.
Ooh, nilisha bwagaga manyanga.
Hey, we mtoto mtamu, we mtoto mtamu.
Ah, umishi hamu, hamu.
Hey, we mtoto mtamu, we mtoto mtamu.
Ah,
umishi hamu. Boom. I love godong, godong, godong. I love godong, 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 godong. I love godong, godong, godong. I love godong, 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 godong. I love godong, godong, godong. I love godong, 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 godong. I love godong, godong, godong. I love godong, godong, godong.
Love talk. Really call it Simba the Lionheart, but the coach when you can do my echo, yeah. Cut a few. All on